Nataka nini, Bam Z. Homeboys product shizzle. 2003-zo.
Bounce to this. Niggas like you, bounce to this. Niggas like you, bounce to this. Niggas like you, bounce to this. One time for the beat.
Nataka kuhinda, kuhari, kuhoko na hii. Kwani kanda ke manze, moja no machi. Awe na burungo, mutabuka asa. Nataka kuhinda, kuhari, kuhoko na
Nduna leo nisikize mahewa. Na niwe na dem na bia pia niwe na pewa. Mikono tutu, tutu kwa hewa. Na kopeshe taxi ama uwe na fare. Haya twende, panda panda matri. Twende, shodi, kakatika na mi. Twende, hadi, huko harekani. Tufanya vitu, tuwezi du kwa anti. Najo unamesea vile mina sema mami. Wakikuliza, wambie ule kitana Bamzi. Ali kufanya crazy, muka enda party. Mukanya bodo, una spana fights all night free. Kama ni brother unahitaji niko. Na kama ni binwati na dish zipo. Ukihitaji hizo mapenzi makisi simple. Na kama ni magode na nishika kiko. Nataka nini
kujunda, kumari, kujoko na hii. Kwani kanda ke manze, moja no machiti. Awe na burungo, mutabuka asa. Nataka nini kujunda, kumari, kujoko na
Danny a club, there I'm Mr. Taki, my scrub. Me call her Juju, my bestie. Show me your love. I got a girlfriend, but she ain't here tonight. So Nataka Uje, me can ignite your light. If your hand times are thirsting, I'm a crunch like Sprite. I'm the African Superman and we gon' grip tonight. But before that, when they quen your dance floor, man. Tika tika paka, what's the wanna fall back? Back, two dealer was say, wanna react. Player haters wanna tip of blows, they don't even leave a scratch. I keep the gangster, yo, I bounce back. Ready for all of y'all, full defense when you attack. Come on, brother, unahitaji niko. Na kama ni vinwanti na dish zipo. Ukihitaji zema penzi makisi simple. Na kama ni magode na mishika kiko.
Nataka nini kujunda, kumari, kuyoko na hii. Kwani kanda ke manze, moja no machi hii.
Awe na duze,
awe na burungo, burungo, tamuka asa.
Nataka
kujunda, kumari, kuyoko na hii.
It's a damn cool, fresh night. The vibe's tight. He just starts playing all the fat tracks the whole night. Don't want no any trouble, not attack any fight. Nataka Uze close, not me, I won't bite. Yo, the mood's right, your skin's smooth, you smell nice. You're like a single shot of Hennessy straight with no ice. But I got to let you know firsthand, I got a wife. And she doesn't come in single shots, she comes twice. If you wanna slice, you won't creep tonight. I won't tell if you don't, so let's keep it tight. After I touch you, climax to new and maximum height. High as a kite, my game come correct like night. So, come on. Ni brother unahitaji niko. Na kama ni vinwati na dish zipo. Ukihitaji hizo penzi makisi simple. Na kama ni magodi na mika kiko.
Nataka kujunda, kumari, kuyoko na hii. Kwani kanda ke manze, moja no machiti.
Awe
na burungo,
burungo,
tamuka asa.
Nataka
kujunda, kumari, kuyoko na hii.
Yo, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. One time for the beat, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. Tingisaki you, bounce to this. One time for the beat.